wimbo huu unapatikana kupitia pdjtv.com.
Golden fingers.
Mbona kakujaria sura nzuri na njema tabia. Pongezi kwa mama yako arokuza. Mwendo wako unavotembea utazani ngamia. Yani baby umetulia, siku ni kasoro. Unanita sweet na fita honey. Umelizia kuwa na mimi kwenye shida na raha. Tuvuke ute mitiani, endapo ikitokea tumegombana, msamaha utafanya tucheke. Benzi letu lisishie, wambea wapete kusema. Endapo kitaka nikupe nyumba gari, mintajibu sina. Endapo kitaka nikuonyeshe upendo wa zati, wesema kila muda nitakupatia. La 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 ra, unilalie kifuani. La 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 ha, tangu kujuana nawe. La 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 ra, hata nikikuta chumbani. La 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 ha, tangu kuwa na wewe. Hata kibariki kikinishika, sina hamna ilo shuka. Hata mwili wangu na pozizima, na kutaka wewe. Wai mapema kunishika, mweza konipoi utabani. Dakitari wangu wa moyo wangu, nisha kufanya wewe. Iwe kwenye raha ama sita, usini ache mini taumia. Pendekezo rangu, chaguo rangu, nishina we mirele. Yani kwako baby nime fall in love, nime fall in love. Ukini acha mila hano, oh, oh. Enda hapu kitaka nikupe nyumba gari, mintajibu sina, oh, oh. Enda hapu kitaka nikuonyeshe upendo wa zati, wesema kila muda nitakupatia. La 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 ra, unilalie kifuani. La 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 ha, tangu kujuana nawe. La 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 ra, hata nikikuta chumbani. La 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 ha, tangu kuwa nawe. Oh yeah.